Konso gandena dadda ke sattibo bae kature humni ittisabiyya achi ba usahi attoni nanno sana ke sawalitti dufan mo bakkabu gandella ma ke satti lola ofa jiraachu ummato konso ke sato ko kata andubataniru re fanama guyo tandarban dandir ratti kufanille hangar attikasun indandam nejedu dubbi mamotumma nanno matto takibba himanna kan halaniru ummati tasgabbae hoji sa guyo tifufe jirajedu gaba sa malleskacho amma namo es
walittu buinsa konso tuma melalchise bakkabu ota ummata konso digdami sadi kesa tokko tausani kanipsan obbo gammachu gamse akajedanitti walittu buinsa konso kesa lalchise wanni bu rajijira menjiru wanni jijira me tokko yo jirate umnattisa qofatu nanaw sana galakise bay kunta eyu humna hidata bakka umna warana bu etu jirajechu dandubatu obbo gammachun
Warani aana sadi keessa filatam ganda lama gandi jaarsooti fi ganda birbirsa jedhani irratti kaleeti jalqabe waraan guddaa jira waladhu jiran.
Obbo Gammachuu itti fufuudhaan akka jedhanitti bakka walitti bu'iinsi uumame sana keessa agammaatti reeffa namootaa kaasuun hin danda'amne bakka tokko qofatti reeffi namoota jaha argamuunsaa himamee jira. Reeffi namoota jahanii kun akka hin kaasamneef waraan ammallee dhorkaa jira guyyoota sadii ta'uusaati. Maal akka ta'uuf deemu hin beeknu arraaf kaleessa gidduutti gara namoota 8tu hidhame namoota booji'amanii fudhataman immoo haala nama gaddisiisuun qaama dhaluu isaaniitu tumamaa jiraa jedhan. Dubbii himachiisa naannoo ummatoota sabaaf sablamoota kibbaa haadda hiik maahiradiin immoo gama isaaniitiin haalli naannoo sanaa kanarraa innaa ibsan arra waltajjileen marii 3tu qophaa'ee jira. Ummanni kanneen badii hojjetan irratti akka tarkaanfiin fudhatamu yaada dhiyeessee jira jedhu itti fufuudhaanis haala kana innaa ibsan.
ዛሬ ላይ ማለት ከተላንቱ በተሻለ ሁኔታ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ነው ያለው
ሀራ ሀለ ካለ ሰረፎ ያተን ሶቺ ነጋቱ ጅራ ኡመን ጅረኛ ሀዋሱማ ሳ እትፉፉፍ ጫራ አከቀባቱፍ እዶ ሁንዱማቲ ሀለ ተስገቢ ቀቡን ገረሆ ጂሳቲ ዴቢ አጅራ ካናፍ ሰከለ ሰራ ሀራ ጋሪ ደጀን ካነኒ እዶ ብራቲ ባአን ዴቢ አኒ ገረቀ ሳኒ ተከ ዴቢ አንጎቹፍ ጫራ ሚጀታ sirre safi jirra
ittifufuudhaanis miidhaa qabeenyaa irratti ta'e lubbuu namaa irra ga'e ilaalchisee kakaleessaa irraa waan addaa waanan sitti munqabuu jedhan mallaskaachoodhaan obbo kaasaa'ee arkaayidoo ka jedhaman jiraataan naannoo garuu ammallee warwaraan sitti fufee jira dudduubaan immoo manneen uummataatu gubataa jira jedhanii jiru.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.